madhabahu yako Mungu, na mwili wangu Mungu ni hekalu lako Roho, moyo wangu ni madhabahu yako Mungu, na mwili wangu mimi ni hekalu lako Roho. Umeniumba mimi nikurudishie utukufu, umeniumba mimi nikurudishie utukufu. Tuimbe sote, moyo wangu. Tena moyo wangu,
moyo wangu ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho,
moyo wangu huu
haleluya nikurudishie utukufu.
Sema tena, moyo wangu huu,
moyo wangu ni
haleluya kama ukimaanisha, sema moyo wangu huu
ni madhabahu yako Mungu,
mwili wangu huu
ni hekalu lako Roho.
Umeniumba mimi,
umeniumba mimi nikurudishie utukufu.
Sikia sasa,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana, roho, akili na mwili wangu nakutolea Bwana. Nasema ndio, ninakupa uzima wangu Yawe, roho, akili yangu hata na mwili Baba nakutolea, nakutolea wewe. Nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho, akili na mwili wangu,
roho, akili, mwili wangu nakutolea Bwana.
Sema tena, nasema ndio,
nasema ndio, ninakupa uzima wangu Bwana,
roho,
akili,
na mwili wangu. Sema tena, nasema ndio,
uzima wangu Bwana,
roho, akili,
nakutolea Bwana.
Mara ya mwisho sema,
nasema ndio,
thank you.
call you on the purpose that God has given you. Empty Shemendio, Usangale strength in your life. Vino di Gionario, Empty Kubali Kwanza.
Nasema ndio.